not on Tenaman, checky, checky,
MKB,
checky, checky,
Nikona Justice,
checky, checky,
gang, gang, gang,
checky, checky,
easy, easy.
Now you want me friendly, like you need to kill Nana na kupa high.
Kilo safi.
Na pia unadisi lakini mikwa watu na kupatagi.
Kilo safi.
Moyoni sina kisansi mi mtoto wa God insta kishari.
Kilo safi.
Umayafanya wewe amani na upendo ni terasi kama Bob Marley.
Kila star, kila star, kila star.
Kama Lakdube.
Kila star, kila star, kila star.
Kama Bob Marley.
Kila star, kila star, kila star.
Kama Lakdube.
Kila star, kila star, kila star.
Chiki kitu gani siwazi hata na mwachi ya manani ni terasta. Niko peace and love, mwamba shupav. Wanangu wakitani wananipata. Eti wanakosara mimi nikipata. Wanataka nikose wabaki cheka. Tabia za kiwichi unoko usnichi. Na pigo za kinafiki nimewapata.
Oya we,
nisio kama wao. Nazidi panda chati kila uchao. Na wapita tubele yao. Na wapatu salam dosa isi yao. Mini bingwa kuliku wao. Nachukua UEFA di Karabao. Wanabisha kivyao vyao. Mechi za ugenini napiga bao.
Najua unipendi lakini tukionana na kupa hai.
Kilo safi.
Na pia unadisi lakini mikwa watu na kupatagi.
Kilo safi.
Moyoni sina kisansi mi mtoto wa God is the kishari.
Kilo safi.
Umayafanya wewe amani na upendo ni terasi kama Bob Marley.
Kila star, kila star, kila star.
Kama Lakdube.
Kila star, kila star, kila star.
Kama Bob Marley.
Kila star, kila star, kila star.
Kama Lakdube.
Kila star, kila star, kila star.
Si ukileta zalau tunaputuzia kuna siku tazitaka.
Siku takupea.
Maneno sio mkuki endelea kusema vuka na mipaka.
We don't care.
Hata mtupinge vipi yo Mungu alitupa baraka.
Si tunapepea.
Siku zina songa Mungu ndo mpaji tutajipaka.
Si tunapotea.
Tunapiga dua wa piga majungi. Wanakesha kwa waganga sisi kwa Mungu. Wanatusifia kumbe riziki mafungu. Baraka na neema zitoki kwa mzungu. Kitenda baya tulipi kwa virungu. Wema ni akiba ubaya ni uchungu. Sisi tuko pisi bwana watu wa Mungu. Acha roho mbaya utapata kijiko chungu. Hiyo
najua unipendi lakini tukionana na kupa hai.
Kilo safi.
Na pia unadisi lakini mikwa watu na kupa tagi.
Kilo safi.
Moyoni sina kisansi mi mtoto wa God is the kishari.
Kilo safi.
Umayafanya wewe amani na upendo ni terasi kama Bob Marley.
Kila star, kila star, kila star.
Kama Lakdube.
Kila star, kila star, kila star.
Kama Bob Marley.
Kila star, kila star, kila star.
Kama Lakdube.
Kila star, kila star, kila star.
Jump the fight, jump the fight, jump the fight.